kuwevumo Ronald Barimwezo ingini ya ngonono na ye avuganya ku kifo kya road mayor w'ekibuga Kampala naye agambye nti government yeyinza okubanga enenyezebwa ku ky'omuwendo omutono gw'abantu abalonda kubanga bannayuganda yongedde okubalaga nti oba oliawo okulonda kw'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundo si kwa nsonga
bakusuula akalulu kange yebaza Katonda nti bannakampala bagenda kufuna mmeya Lord Mayor olw'ebikolwa Lord Mayor atasusola Lord Mayor omukozi Lord Mayor asaanidde kwena mu kibuga Lord Mayor alina obusobozi bwonna obwogerwako obwetagisola na Kampala sikosa n'abalonzi batono nezetiza kukubanga babatono era bagenda kulonda era njagala okutegeeza bannakampala nti ekyo kivudde ku nsonga nti gavumenti etutte kulonda kwa local gavumenti ng'okukuba kubanga kwandibadde kuli bakwadde public holiday nga bwe kyali okusooka kyanaku nnyo nti gavumenti yasaasaanya ensimbi nyingi nnyo mu kugula ebyuma technology kutwakulooza kyobaluta natwanguyiza najjawo n'embeera y'okubbira akalumu ekitibasodde kikola era ndabye wano ng'abantu balonda emirundi egiwera kubanga n'abamu batambuza abalonzi ne balondera mu mannya amalala naye ekyuma kandibadde kisobola okugonjola